studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisar sappo enay lewru mehye meedo mayru jam sappo e jagum yande jabiri maslimaji chapan enay e juy hakkunde banyagara e duwansa jottino no do kabaruji du yumor waygal kanko noddirtede mamadi keto wonto buggi jamde to sikrabon competitivity wayde denago so yama le sa halidi ndi kanyele wud leydi nyaloma hande odo bomako do du dum hulbinibe kolitiru gubbe non tirtode danna amasagu kanye yoga e yimbel wombe ley wud leydi ndi memindiri ton ko yata yimbel no ko yom kanye keddile hen joen kaborde nokku noddirtede kay tiagal ko majernde wadno ton ko wattu jono jam e deejere wartile odo nokku ministre kumido kabar denago le leydi medin di du yottikile odo nokku holitiru jamarde tinno waawa berde mudum yen nam wattu jono min jiltini micro jamen di honno rewbe lo horobe ngorino be gollita golleji mabbe di wala fo dulludo wi di do golleji be di kisan le galleji di kanyele cuuddi be gollata e mudu en di secrabi on non sembe kabaruji di min jogini on do kikidande di bismillah modon e hadade ko yaata yimbele nogo yom kanye keddile hen joyna kaborde kanye yimbele didon wobbe kasen holi tawede civil en duwon heddibele hen yimbele won nangabe wattu jono so ciuta dum woni habo ngadugo hakkunde dana amasagu kanye yimbele joyna kaborde li lamu korono be kolitiri wiide wattu jono be kolitiri godo habo na wi ton hakkunde mabbe sanne fa kebe famdar kedden ali sisi
habo hakkune yimbe dana amasago kan gube kaboto be hakkune zone et paper wadi le cercle koro le wi kabaru ngaji kebaari todi mangal paden be wakkati no martina company fu immini yimbe yaade to cede tobe fa hewi holliti wiide mangal paden be wari yimbe jeego hakkune gube jogi be kaborde sumi moto ngaji didi panti telephone ngaji le o wakkati fu dire saha leindi won gorko goto barmindo gardo todo goto e labi talatande lumoto gorko ngado golle bondo o nangama hokkama gendarme en le wi kabaru ngaji keballe odo nokku gado golle bondo o jiddo no fa banta malfal gardio cedi be fa hewi holliti wiide nyalaade ngurdam mako ana yeso borko yimbe jodi be tobe ka holliti wiide yimbe jogi be kaborde ana filtini gendi nyalaade fa hewi hande kanan koobe gombe tobe ka holliti wiide hala ka wana gonga le wi mer commune o fay nokku wala toto yimbe jogi be kaborde filtini
le on do wortu so jamaade no wondi halde hono sa halidi kanyelu wud leedi worino waydi denago do bomako do kulbini dende no dirti hippodrome commune dido bodo bomako do be kolliti wiide won yimbeela joyna kaborde kanyen je so nanno e kesuul gotil neddo goddude neldude kalisi le o do nokku wiama dubbe jaati e moto makko be utito ne yite o do neddo dubbe barmini do nyalawma hande o hodo fu bomako kobbe miji wattu joono hono waydi dena ko won le leedi dibe kolliti be kaaja laamo daro darne mudu humuno kabaru ko nayri bangal dena kedden ko be cifi do en do faccitango ali sisi
an bela jere de kanga wuli kan chester ni jamana
fu ina bi ko hanno dan le leedi so min kali hala maroobe maraabe wontu miden kani hinnaade be rafi denaago o ana nokkuje de fu hande miden kuli fa yaltude salla so sukaabe am yaltile boli nyaloma miden gonde sukula mawdu sabi ana e hore am wonko waawi hedde be wakkati fu fa hebata balle tati hande hakune bamako e segu won mobile mo bandi en wadi attaquer banti kulleji fu ko yimbe ngombe le hebe jogi wala njottido to nokkuje de fu le leendi rafi denaago o ana to kanan ko be ana andi dum yimbe ana andi dum ko dum laati fu kanan ko be jeyi daranaade denaago
yimbe oludi non olude kanga mo profiji
sekral fa ke mon dido kabaruji fo randi numero amen got whatsapp gondo ton o wattu jono so odo numero ngadi do registre tan ke ban hon dido kabaruji fu e whatsapp amen non noddi odo numero mere mere du 37321 gallure kaynde wattu jono ko darte ko no wonde hebed le hin wiama jam e deedere no wonde wartude le ton sedde sedde tiagal ko be gaddo maajere mabbe de fey kenya so be jeebe ciumoy do won gollirde kuma daw gondo ton o kanko ministre kumini do kabaru deena golle le di wiama o yottikile o do nokku yimbe le gombe to kayto kollitiw dan kaaja golle di fu labbine wattu jono enquete di furdo ngade do hen fa kebe famtar ngare ked aissatou bori kanya ali sisi
tiaggal ko maybe be irako batu wadi hakude lamun ko ben kanyun e yimbele be sekiraabe mun dum keddi kanko ministre hore yo denaku o wi'i himbe kay yo joddin hakille mudum enquete aray wadede do hen fa sariya wade general Salif Traore noddi jama o yo waawu bernde mun den
ni martina yimbe kumpa wiide police ngado o golle o ana juude sharia sharia donnete no haniru do mako helde bonnude kulleji di fu wartirta yimbe maybe biden kani yewde yeso ndene ko min baawi reenude gaden ko bawden fu yalla sharia o ana donne ni o golle yalla golle o hono mu fati wada kase miden wondi haldude yimbe fami fama hodu lati sababu yofure yimbe kai nade dido golleji imi andano arandi
tu akaye hay sitawi o ministre landike jama on yomunyo fa handem jama on hinu wuli meden jidi jam fati sharia wasa wadede non goto mo men noddi kai holtiri wiide
rafi gollirde sharia won kaido yim fahe mai min jida dun kase ko nawi kan sanne du woni fay neddo goto ni lamu wala non nokuto janaza yimbe maybe wada ministre gouverneur o fu fay goto mu wala noto
miccite de wiide le yontere de himbe le heewube jalti le gallore kai tiagal ko suka goto police wari dum be yimbe le yaltube be cumoyi commissariat deuxième arrondissement heewube setike yimbe le be jaadi e kaborde no poti bilede rowani hono de majere wotere wadi nyono e der region sigu commissariat goto sumamaton
holli tindiwino lew ramadan do worino wala fo dulludo wiide kambe roobe le be do golleji mabbi beedi ki sanele ciudi so tama won gollobe on nokkule goddan ton du kebban watto jono tidallaji mawdi yoga kay ko soli tiwiide wala fo tidalla ko hebe golleji muuden wo holli timbe widdu nyaloma handan jogi dido tidallaji mawdi fa kebban famtar kedden alid cc
madame touré debo kurtido yaya bido goto golle mako woni yottinde hala ministere korka wakati lombo wadde du'au ngaji kay narde du'au ga ko dun tawa fu wakati o tampere on a mon sang lewi rahmatullah
moi je me réveille à
5h bête imotone sur 7h bête wari mi yaha lumo somayal ni warta wakati 8h tagal dum yaha golloyde ni warta wakati 14h su dum be tigue ni wara wadde golleji teta gol futir golle o ana heewi san won gombe to be nyamata lamba won wobbe gombe to be nyamata najini mi de hani defande be fu to gonga on golle o tampere mo ramon le wakati korka sul telefu wala na defo kongol jimetengu arda da yimbe fu imari lala de tiagal yimbe fu ana yele o wakati rewbe odette jean kollo le galle tambura bako jikoroni lewi odette golle ko watale o wakati ko idi golle ko woy wad
jemelato
ila 5 bete fami wulnana yimbe nyan tiagal dum mi lawdan kaaki ande firti yahan lumo soma dum mi warti ciudi mi lota suka mi borna be kadule dum fu bettige yahan gollo fa wakati tande noga itati jam so mi lele mi immo kase 5 bete bi fitare ko ngam mi kenyin korka hitane hikane yi tidala mo bangal nyamri fa yotade wargol nyaw coronavirus rewbe wi ana wonde sukula mo bangal odo tidalla mo be joganaaki dabere fu
nyaw coronavirus nyalo mahndo yimbe le be odo nyaw ya e muden dum yeyfa yimbe le noga e gonnombe kolitriwid noga e nayum kanyangun santanaabe didon du keddikili hen wotto jonan holitriwid leedi med indi yimbe le hebbe odo nyaw yo temed njaddom e chapan en njaddom en jenayum santanaabe yo temed nayo e chapan tato en jeegoyum heddible hembe du yo chapan nayum en jeegoyum holitinde wiide fa handen imma draydi studio tamane wonde wadde di neddo nyaloma hando yalla nafa hodo tongge dum woni ko neddo hurilta kine mudu ko noddita mask ko ngare kede no danguidi studio tamane wondi wadde fewde modon
studio tamane
hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e le nokkuje jama ana jeya e seriyaji di melisakiti wadde fa haba e nyaw bietedo coronavirus jonnon ko sabi on don seriyene ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi fayso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moba nyaw o ndenno sabim bina sakagol mokko dum e le meden ndenno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e le meden eden kani yamminorade odo gafake madu maske do nafa men en fu e lay on don alhali homo fu an hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede yoga e tindini fa andon hono gafake o ma maske o wattirte tinno don gattomo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon cele memde gattudo gafake neddo kala memdo maske gattado hono bamude mo fa lonamo fu o loto juude mokko fa laaba e sabunde o fa bitoro neban bieteda hidro alcoolique mbaale kari e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law tiagal ittegol majji Allah rem wadda cellal
e tamani a
min jootu on sene heedade heejame ngomi noddita COVID-19 wattu joni dun yowi dow ko ne hurata hinere muudo ko noddita masque micciti de wiide horeejo ministre en leedi ndi holliti wiide yudum wajibi non jamarde hono fu wonde wadirde dun hon neda hani burdade masque muudun kede yimbe le bomo ko be ko cifi do hen
ne badum pasi
ayira la no dum sabi hollitama wiide nyaaw o ngonga so min jibbe rantaade nyaaw o mi de kani bornade nyaaw o ngonga ngam mi pamira kan o moddi kabaru ngaji dili de makko masking aji di mi wontodi nafamu jeppata ko ernay didi e juude yimbe yogaabe jaati heota dum nyaloma beti do mi ne yidi no bornade masque bogogol tadi min tipike mi heba e masque go so ngonga o mi kan hola ki nyaaw faiso o ngonga o wonno e juude fa nyalane de mi ngadi election ID dum saatu so mi wonta ko masque min ka so ngonga o mi holi nyaaw dum sabi so mi orno masque faiso gouvernement o yamiraay mi ornade masque mi de woda dum sabi gouvernement o yamiri mi wadde de kani teddinde kongol kanan kobe lendi bangal o do nyaaw
cette maladie
wattude masque yo ngonga non hono funi hani jogirade dum kede mo kanko docteur Al Mustapha May Gayo anda do kabar geej nyaaw o ko mo sifi do hen
masking aji yo gaji won to biete di masque chirurgico di docteur en bonto idi mbawi bornede fa er ngay tati yaade er ngay nay mi ngom masking ay goddi di kollobe le suudu docteur en bonto masking ay goddi du wontu di nyahobe mu inta on maski ana jogi nafa modo sabi o mo wawi lotede ndiya e sabuni miden nada yimbe jiina ko wuli do masking ay tiagal sobe lotidi sabi dum ana wawi latade sabawu woddintinde farati nyaw
to kutala to holita wede docteur en wombe tobe hobe mabbe kuli dum latik sababu du sobe juppi su docteur wonde tonde non kanko lamido su docteur wondu tondo hoditiri wide dido kabaruji hokki dum le 18 lewru meh wakkande mo yiduna e fedde no tetta wan hilf humnide habude e nyaw coronavirus sans les régions ce koyat yimbe le nogo yom irube le pelle communide kabaru demal holita wede kanyen gonde fabire ton wattu joni ko no dirt gel hydroalcoolique hokkube be fedde ne no dirt healthta service intercoopération les hedjo muru sakkar nyawmo no dirta COVID-19
tama odo andani dun
les rumde afrique de sapo enayi lewru mehndu hitane 2020 yama leedele de fu kebi odo nyaw ko buri yimbeela ujinaaji chapande jedom e didom kanyen chaawi odo nyaw le rumde afrique de ko buri ujinaaji didom keddiki le hen ko buri ujinaaji noga en jeyom kanyen gon samtanaade non fedde humnide fewtude odo nyaw le rumde afrique de hollitiri wite egypte odo nyaw buri fu yottaade ko buri yimbeela uina sapo nyaw o yeey mudun en ton jamarnde buri fu maydi le hen du ko buri yimbeela temede jeyom keddiki le hen jukki alanzeri don do ko buri yimbe le temere njeyom keddiki hen sekrab do kattene kabaruji meden jowi do COVID-19 di min biyan tan fati jeggi ton wakkati fu hurude kine modon ko nuddata maski ko non watta so kay bon hore modo kay bon yimbe le battibe on du
studio tamani yo pa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
tagrab jelo ne le reso ngaji meden di puddiran do gawodo be kolitiido wotto joni fedde dum wonde no der civitas wonde tonde be pabirki su doctoror wondo to gawoto ko nayri bangal maskiji fa yotto yo gangaji ko borntele juude kanye chaabunde ko be kanewtrade ko nayri bangal cenorde ko ni fana mudu fa joto yelo no be kan sekiral nyono dirte do coronavirus le leedi meden di se urude ngardan do direedo be courant poto goto gondo bangi suudu commissariat wondo ton wiama yite imile mudun kenya wakkati noga e goo yambe hanken no holitira o wiide sedi be kay koliti dum latik sababu du so courant tadi le ngalore nde fu e mangal mudu ka wala fu keddi le hen wattu juno anda ka fu ko lati sababu o do kasara se urude ngardan fa do yoro so do tiagal ko laamo bamno anniyaaji fa jewa wattu juno lon haa buitere cioggu courant kanye ndiamedi le leedi meedi ndi wattu juno nokko no yoro so kanya kuri yama do mata ka fe non jamara wonde ton de holi triwide wondube fabirade be ton kabaru ko nayri bangal kurangaaji fedde ne dutti yelen kura kanya fedde no dutte de amader humnide kabaru yaware le kere duuji meden di fedde ne dutti soma zep de kan wonde waddoni imma draaji yama robin ngaji forobaaji goddi ton di fu joppama mere mere le ko warta ko dube anni anni yibuytu don kabaru cogguji le odo nokko sekrab do katten kikida hande do kabaruji meden di kala do bodon tan le mali fu e mangal mudum min biya min jooti sanne min lanni ki do mo won don le mali fo mangal mudum min kabata jotude on fe secretaire ono e korka fa hande fa je fe no ko nandir do no do e sedde yotere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.